ndabite wange kusanyuse nga kaloba wanyiga wandingambye ekyo nefuna eddagala ebola wona mbabaga wona kikyekye kyandiremye ebola wona mbabaga wona ddala kikyekye kyandiremye kabite nziramu nawe sakwaki mama kabite wange wankuba ddolera nakusobya kimu kwando bambi kwetondera onkoneremu nazakwaki mama kabite wange wankuba ddolera nakusobya kimu kwando bambi kwetondera onkoneremu ntudde ku nkato ntudde ku magwa omutima tututu bwendowooza bebi nsula ku tebukye empale bada bada kampe kabbiya kanyogoga kulira ng'endeero manyira avu y'abaganda erinnya bubi kirabika ddogoddogo bebi lwakyo nkaabya lwakyo ndaasanze bebi lwakyo nkaabya n'enkuyiyiza n'osanyuka n'okijjula ne weerabawo ate n'osalawo waya n'otolontoka n'enkuyiyiza n'osanyuka n'okijjula ne weerabawo ate n'osalawo waya n'otolontoka kyokka bantu mwe nasagwaki mama kabite wange wankuba ddolera nakusobya kimu kwano bambi kwetondera onkoneremu nasagwaki mama kabite wange wankuba ddolera nakusobya kimu kwano bambi kwetondera onkoneremu Chokka bantu mwe nasagwaki mama